Nakumbuka.
I remember you.
Kila asubuhi.
Every morning.
Kabla ya kitu kingine chochote.
Before anything else.
Uso wako.
Your face.
Sauti yako.
Your voice.
Iko moyoni mwangu.
It's in my heart.
Kama wimbo.
Like a song.
Unaoendelea.